rĩ ndina thĩna na igego rĩrĩ rĩakwa ĩ rĩratura na nderotĩrĩrĩ atĩ inyuĩ redsan ndĩbĩkur na kamironi mwĩma ndagĩtarĩ mwega rĩu nĩ mũkũndeithia
tuko dokta wa miguu meno masajo na wengine alafu kaleni hapa tunakuja sai
tunakuja eh ngoja mikono juu unavyo alinani
weka juu
unavyo alinani
mikono juu
unavyo alinani
mikono juu
unavyo alinani
weka juu
unavyo alinani
mikono juu
unavyo alinani komili ya sengen wakana wengi wanatita wada tunajua kuwa sita kuwa finya after kila siku tunatafutwa wametupata leo kuna matata no one is so savvy this a brand new chapter ndio tuko hapa we dali kama fata kama unaweza piga makofi nasema wewe na wewe weka weka
mikono juu
you love your wine and here
weka juu you
love your wine and here
mikono juu
you love your wine and here
mikono juu
you love your wine and here
weka juu
Kwa titi tumefika kwa kilika Kwa vili kama bongo alipuka
Akeno mlechete ita kwa patolo di rasta Wacha mea wetiti ya wetiari kwa matata Sababu tumeteko fada titi kitwe mata Kwaja kunya kuwa kuja kuwa osebe dada
Juhu na mewa inani
Weka juhu
Usa mewa inani
Mikono juhu
Come on, wanna talk, just put to me bumper. Wanna talk a little, it's been my nature. Hey. Yeah.